Nataka kuja getu, anajua napikaga vitu special. Special for you girl, ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu, ukinipa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama is ya. Two time, I put up my money. You nitaka nigo bebe ubembechu, but you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu, you know I like it. Nitaka niku bebe ubembe juu kwa juu, you know I like it. I give you everything when I do my things with you, you know I like it. Mama inoka njoo nkupe tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka niku bebe ubembeju. But you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niku bebe ubembe juu kwa juu, you know I like it. I give you everything when I do my things with you, you know I like it.
The Mix Killer.